angeke kuhlale kunje
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 angeke
kuhlale kunje angeke kuhlale kunje
angeke kuhlale kunje
angeke Shebaheka la baba Shebaheka la baba, namu tani tulonya, gakulonya.
Oh,